Tola mtowe, hauna wama nsogola mwe. Tola pola mtowe, uye mtowe ashesa mtowe.
Spray when I'm not one of the world. Never, never, never.